Let it be made clear once and
for all. Makwenziwe cace kanye kuba bonke ngokuhla nje. Njoba sele sivile.
That these are indeed experiences with God.
Kuba lana ngenyaniso ngamava kunye noThixo esinawo ngalo ukukholwa kuYesu Kristu. Kwaye njengoba benditshilo ngaphambili, xa sithe saba namava anje kunye noThixo, mele sikwazi, kwaye zininzi iindawo esingabhekisela kuzo malunga noku kuzibhalo ezingcwele, kakhulu laa mqolo mnye oqala kokuqala nje laa mqolo mnye osikhumbuza malunga nokubakho komntu wemvelo. Okwesibini ke malunga loko inkosi yakwenzayo phakathi kwabafundi emva kokuvuka kwayo. Apha kwivangeli kaYohane isahluko samashumi mabini siyafunda kumqolo weshumi elinethoba. Kwakuhlwa ngoko ngolokuqala usuku lweveki sakubona ukuba iingcango zivaliwe apho apho babehlanganisene khona abafundi ngenxa yokoyika amaYuda. Wafika uYesu wema phakathi kwabo wathi kubo, uxolo malube nani. Akutsho wababonisa izandla zakhe necala lakhe. Bavuya ngoko abafundi bakuyibona inkosi. Ngoko wathi uYesu waphinda ngoko wathi uYesu kubo, uxolo malube nani. Njengoba ubawe ndithumile mna, nam ndiyanithuma nina. Akutsho wabaphefumlela wathi kubo, yamkelani umoya oyingcwele. Abazono nithe nazixolela bazixolelwe, nabazono nithe nazibamba sibambekile. Owona mdla wethu ngundoqo apha ukule ncinga yokuba inkosi uYesu yabaphefumlela abafundi yathi, yamkelani umoya oyingcwele. Siyazi kube ekuqaleni xa uThixo wadala umntu wemvelo wayepha ngokugqibeleleyo, kodwa kwakuphela xa uThixo emphefumlele impefumlo yobomi umntu waba ngumphefumlo ophilileyo okukumalunga nomntu wemvelo ukuze abe kukuphila kwemvelo. Ngokwemva kuba uYesu Kristu elihlawulile ityala emnqamlezweni eCalvary, emva uba igazi lakhe laphalalayo ukuze kuxolelaniswe abaninzi, wazibonakalisa kubafundi bakhe emva kuvuko. Wabaphefumlela wathi, yamkelani umoya oyingcwele. Wabaphefumlela. Kahle kahle asikhumbuza kwaye isinika ithuba loba sitsale nje umfanekiso ophakathi komntu oqala wadalwa nguThixo, lo wamphefumlelayo ubomi waba ngumphefumlo ophilileyo. Ngoku kwaba bantu ababephile emhlabeni bengumphefumlo ophilileyo, wabaphefumlela wathi kubo, yamkelani umoya oyingcwele. Into entsha yayizawuvela apha engunaphakade. Emva koko sibona amava ePentekoste xa umoya ongcwele wehlayo, ibandla lafunyanwa, abazalwane baphuma bakuyikhonza inkosi. Ewe ke siyazi ukuba sinawuza kuThixo nenkqubo ethile. Akunakwenzeka kuthi uba sithi uThixo umele uba wenza kanjani na kwimeko nganye. Sekunjalo nje ke into ebalulekileyo ngamava, noba kwenzeke kanjani okubalekile kuba siqinisekile ngento esithe saba namava ngayo kunye noThixo. Oku kubalekile kuba onke amava esinawo kunye noThixo kumele asinike uqiniseko kunjalo ukuba kakhle sinokucacela okupheleleyo ngako. Siyazi apha kulo mxholo apho xa uPetros eshumayela kwindlu kaKoneli, umoya ingcwele wehla phezu kwabo bonke ababephulaphule intetho yakhe. Asazi uba ushumayela ixesha elidekakanani, sazi ukuba ushumayela kwathi abathi ixesha elingakanani uba abantu bakwamkeloko. Kodwa siyafunda ukuba uThixo wabanika umoya ingcwele ngendlela enye awenzayo ngaye kwabo basePentecost. Ngokumele uba bekukhona inkqubo okanye umgaqo owenzekayo phayana kulaa ntshumayelo owashiya abantu bakholwe kuYesu Kristu kwaye namandla okuhlamba igazi nelizwi asebenza kubo. Emva koko isiqinisekiso seza ngokukhawuleza baze bagcwaliswa ngomoya oyingcwele njengasePentecost ekuqalekeni. Sonke siphila kwixesha apho sazi isivumelwano esikhulu sixabisayo ulwazi, kodwa ndiyakholwa ukuba lifikile ixesha apho kumele sixabise ukwazana noThixo njengoba sivile. Ukuzalwa ukutsha kusinika ubomi obungunaphakade. Nabani ozelwe nguThixo unobomi bukaThixo ngaphakathi kwakhe. Kodwa ngoko oko kumanywa ndawonye emzimbeni kaYesu Kristu kwenzeka ngalo bhaptizo lomoya oyingcwele. Kuba bekumele ndithethe ngamazwi kamzana uBranham kanye ke khe ndigxininisise kuwo, kungathetha okukhulu ukuba uba singatsho nje uPetros sithi singamatye aphilileyo ngethuba esifumana ubomi obuvela kuThixo, kodwa ilitye eliphilileyo engekafumani indawo yalo engekayivinci indawo ethile kodwa kwenziwe kwaphila nje. Akukayizalisekisi intando le kujonge ukuba izalisekise. Wonke umntwana kaThixo unakuzalisekisa kuphela injongo ebebeyizelelwe ngokutsha kwithemba eliphilileyo. Xa sithe sabhaptizwa, bhaptizelwa kumzimba kaYesu Kristu ngawo umoya oyingcwele. Kwaye ngela thuba ke njengoba sivile sinakungena kwizipho zomoya oyingcwele, kwa uThixo unalithuba lokuba azityile ezi zipho kulo ibandla ngendlela ezidingeka ngalo. Kumele ndikuyekele kumntu ngamnye ukuba akhethe ukuba bafikela kwesiphi isigqibo phambi kuThixo kwaye bawuphelela bathini na kuThixo ngaphandle nje kwamava okanye amava thina okanye umntu ekumalunga nayo loo nto anawo kuThixo. Kodwa mna ndiyakholwa ukuba ayomeko enyamezelekayo kuhambo lude kumele sizihlube izinto ezibaluleke ngokunjalo sishiyeke singaqinisekanga mhlawumbi singoneli kuthi ngokwethu okanye kwimeko yethu nawo wonke omnye umntu. Kodwa kuba khona into ephayana okanye ayikabikho into phayana, ngokuThixo unako okukupheleleyo sinokumcela khona kwaye uyakwazi ukusinika ngaphandle kokuthandabuza. Alikho inqaku ekuxeleleni abantu ukuba baza ukuxhamla elixulweni ukuba abakhange babe namava ngobhaptizo lomoya ongcwele. Andinawubunako inkululeko yangaphakathi uba ndikwenza oko. Uba umntu angandibuza uba ngaba ubani yosindiswa ngabuzelwe ngokutsha, ngathi ewe ngaphandle kokuthandabuza, ngokuba nabani ozelwe nguThixo akanakulahleka, ngokuba uThixo akanakuzikhanyela kwaye ubomi bakhe akanabukhanyela obu abunike abantu. Kodwa xa kufikelwa ekuxulweni, ukuze ube khona kumsitho wokuhla wemvana, uba usikelele usetyenziswe nguThixo apha, uba ube sisixhobo esandleni sikaThixo, sivile kakuhle kakuhle, siba ngabantwana bakaThixo, singamaKristu sukela kwithuba lokuzalwa okutsha, sithe safumana ubomi obungunaphakade. Kodwa ngalo ubhaptizo lomoya ongcwele sinakukungena kwizipho, sisetyenziswe nguThixo kwinkonzo yakhe, oko sikunikwa nguThixo ngobabani. Kwaye eli ayilohlazo, nam ngokwam ndiyazithoba kulo lonke ilizwi likaThixo. Kodwa andifuni ukuba uThixo andihlazise ngenye imini ngenxa yoba ndingafundisanga kule ndawo ngendlela ilizwi likaThixo elifundisa ngayo. Ewe, kwaye ndikutsho oku ngokukhululekileyo, uba le ncwadi izigaba ezisixhenxe zamabandla inika imboniselo iyohlukileyo kwinto esiyivileyo seyicacisileyo apha, ngoku ndiyaxolisa. Kodwa thina sima nento ethethwa lilizwi likaThixo, anakwenza ngenye indlela. Thixo ancede eli lizwi likaThixo, kwaye nantso into eyenza okanye yaphule nantoni na. Ngoku kweli xesha kumele sibize uba sibuyele kwilizwi likaThixo kuzo zonke izinto. Kwaye kuba siyakholwa ukuba imbuyekezo ayithenjiswanga kuphela, kodwa iza kwenzeka. Kodwa mhlawumbi bekumele nditshilo uba le ncwadi izigaba ezixhenxe zamabandla ayizange ibhalwe ngumzana uBranham, kodwa yayibhalwe nguLivale. Mele siyithethe loo nto icace apha, kuze kungabikho mntu ocinga ukuba umzana uBranham wayithetha ngoku wayechasene naye. Ndamamela intshumayelo ezaneleyo kuze ndazi uba wathini umzana uBranham. Ngoko loo nto yenza ukuba abaninzi bawe ngoku babecinga bona bafumene umqamelo wokuphumla, kodwa ngoku asadinga uba sibe namava ngezinto abazicingayo. Hayi, thina sibona izinto ezimbini apha. Sibona ukuba iNkosi uYesu yatsho ngokucacileyo kuNikodimo esingaphandle uba umntu azalwe ngokutsha akanakububona ubukumkani bukaThixo. Lo mxholo lo awuthethi ngokuxhuyilo. Xa sifunda uMateyu isahlo samashumi amabini anesihlanu ithi kwiintombi ezizingqondi hayi kuphela izibane kodwa babe naye neoli kwizibane zabo, phana phakathi kobusuku kwabakumemezo zonke iintombi zavuka kodwa ezo zazilungile ezazingasilelanga kwioli zangena lwaze lwavalwa ke ucango. Eli lizwi lithetha kumxholo malunga nomyeni esiza kungena naye ezukweni. Ngokumele sixele ngokucacileyo uba khona uvuko lokuqala, kube khona novuko lwesibini, uba kukhona abantu abazawube khona phayana kolokuqala, kwaye uba ukhona abantu abazawube khona phayana kolwesibini. Abo bebekho kolokuqala bazelwe ngokutsha kwaye balungile, abo bazawube khona kolwesibini kumele nabo kunjalo uba bazalwe ngokutsha. Kungenjalo bebengenakungena kubomi obungunaphakade. Kodwa sele kutshiwo ukuba siyakholwa uba uThixo utyhilile ilizwi lakhe kweli xesha. Ngoko akumelanga sibeke ithemba lethu kuvuko lwesibini, kodwa ngokulula nje sikhwaze ngekwizidingo zethu sithi, Thixo wam, ukuba wena utyhilile ilizwi lakho kuthi, ilizwi lomtshakazi wakho kweli xesha, waze wasinika ubaba lokuba silamkele silukholwe. Ngoko senzele inceba le yokuba sibe namava ngayo yonke into enyanzelekileyo, yonke into efunekayo ukuze sibe phayana xa iNkosi uYesu ibuya zothabatha abangabayi basekhaya, kuze sesiyabona xa kwiintshumayelo zimbini zikamzana uBrenham ziphuma, sabona uba kukhona nyhani isenzeko esophosakala kunxunguphalo lwangaphakathi, size siqale ukusebenza usindiso lwethu sinokoyika nokungcangcazela, kwaye siva ubunzima ekugqobhozeleni, kwaye asithi hayi ke sinento yonke ngoku siseluhambeni, kodwa soloko sisemhlabeni. Kwaye ndithanda ukuthetha amazwi kaPawulos apha owathi kwakhona wayibulaleka kunye nabo kwaye wayefuna ukwazisa uKristu, ukuzisa kuKristu intombi enyulu, wava ubunzima thabathela yonke into phezu kwakhe, akasilela ekufundiseni aze azicokise izibhalo imini nobusuku ukuze umsebenzi wakhe nolungiselo lungalambathi. Ingaba sisiphoxo esikhulu kum esibi, kwaye ndiyakholwa kuthi sonke abathe bava ilizwi likaThixo kule ndawo iminyaka ngeminyaka, ukuba besinokuqaphela ukuba isiphelo sohambo lwethu uba khona into esiye sayishiyela ngaphandle, kwaye nokuba khona umntu apha namhla onokuthi kulungile kude kube lapha ndiselanga entweni, yure iyeza apho kuzawuba khona ukusilela, iya kufika iyure ngoba iBhayibhile itshilo kutsho xa isimemezo senziwa iintombi zonke zavuka ekulaleni kwazo, zonke zalungisa izibane zazo, zonke zamisela ukuze zidibane nomyeni. Emva koko unxunguphalo lwaqala phambi kwelaa thuba lokugqibela uba lize, kumele ukuba siphelelwe kukunxunguphala kwaphakathi siziphose phambi kobuso bukaThixo, kwaye kakuhle kakuhle sithandaze. Andazi ukuba into na uba sithandaze side sifumane uqiniseko okupheleleyo ukuze sibe nokugqobhozela, ukuze sibe namava kunye noThixo. Xesha elidlulileyo asikade sichithe iyure ngeyure emthandazweni side sibe namava kunye noThixo, kwaye sikuvile kusitshiwo uba khona umntu okholwayo ngokweBhayibhile amamkela uYesu Kristu njengomsindisi wakho okhoyo, abe namava ngokuxola kwezono zakhe, beyakuzalwa ukutsha kwithemba eliphilileyo akukuthandabuza ngaloo nto. Kodwa sithini ngale nto esiyiqaphelayo apha ukuhlwa nje, ukutsho ukuphelela komoya ongcwele, iintsikelelo zikaThixo, amandla kaThixo, oko kokutyhilwa phakathi kwabantu bakaThixo. Ngaba loo nto ayiyo into esenza sonke ukuba sibe njalo, kwaye siqhubeke sizibuza umbuzo uba kutheni uThixo angazi nje kwabangabakhe. Ndizaxela into enye, ukuba besikulikhulu lepesenti ngokwebandla leBhayibhile uThixo ebeyakuzityhila, uThixo kanokushiyeka ethule. UThixo nguThixo wabantu bakhe, kwaye ndiyakholwa ukuba yayingumzana uBranham wakhe wathi kakanye ngaphandle kwakhe asiyonto kwaye unaye ngokunjalo udinga thina ngokomzimba wakhe ukuze akwazi ukuzityhila apha emhlabeni. Ngoku into esiyidingayo kukugqobhozela, ukugqobhozela phantsi okungathi zange saba namava ngako ngaphambili, olwenza ukuba unxuphalo lwangaphakathi luze phezu kwethu kuba ukuze sithi thina njengoyakobi ngokulula singavumeli sikhulu ihambe nditsho nasekupheleni kutye besekuseni sithi Nkosi andikho ukuvumela uhambe ngaphandle obundisikelele. Iyawufanela loo nto bathandekayo basanodade, ngaba kufanele kwaye iintsikelo zikaThixo zizawutyhilwa. Uzakuva yure kumele ifike apho uthando luyinyaniso, hayi akho nto yokuzenzisa, akho nto enyanzeliswayo kodwa kuthando lukaThixo oluthe lathululelwa entliziyweni zethu ngawo uMoya oNgcwele. Omnye ufumanisa omnye, asinokuba kuphila ngaphandle komnye nomnye. Siqhagamshelene njengoba umzimba edityaniswe nayo yonke into, ilungu ngalinye livelana nelinye ngalo uqhagamshelwano ngokwelungu elikhoyo. Kunjalo ke kumzimba kaYesu Kristu, ndiyakholwa ukuba ibingumzana uPestin othe kume Brussels eBelgium wathi mzana Frank, indlu kaThixo inamatye amaninzi kwaye amanzi ababangqungileyo luthando, luthando. Ewe, injalo, indlu kaThixo inamatye yakhwe ngamatye amaninzi kodwa amanzi angaphakathi pha aluthando. Elinye ilitye alikwazi ubambisana uba ulwa nelinye ngoba kukhona uthando, uthando lukaThixo oluthululwe ngomoya oyingcwele ezintliziyweni zethu. Nyaniseka nje ukuhlwa nje, ingaba una ubunzima ekuthandaneni? Ingaba sinazo ingxaki? Kakuhle, kakuhle, njengoba sivile kwilizwi lokuvula ukuba sihamba ekukhanyeni asekho seumnyameni, ayikho into esahlulayo kubazalwane bethu, ayikho into engasukumisa. Hayi kuba sithanda umntu, kodwa umbuzo kakuhle kahle nguwo lo ukuba ingaba kumele senze inzame ezokuba sithandane, uba sidingane, sifikelelane, okanye mhlawumbi imeko nje apho ungayikwazi ukulinda ixesha lifike. Kumele sizibuze, mna kumele ndizibuze umbuzo, cela uqonde nje kakuhle, ngaba ndingumananisi ukuba ndingamapha ndizibuze uba kumele ndizinyanzele na, kumele ndithi ngendlela ethile ndenze inzame zokuba ndiqhawulane nomzalwane okanye nodade okanye ngabi phayana loo nto. Bobudlelwane buphilileyo lolu thando qhagamshelanayo kunye noThixo lisibizele entliziyweni zethu ngawo uMoya oNgcwele, ngoku intshukumo eqhubayo ngaphakathi kwethu ayisesithi kumele sikhale, ngoku sicinge ngako nje indlela esawudibana nayo ngayo umzana wethu nodadethu banocinga ngaloo nto. Ngokungcono kuba sithandaze singacingi ngako, kodwa sizivumele ukuba siqhagamshelane noThixo ukuze sikwazi uza phambi kwenkosi endlini kaThixo.
Nditsho kuwe kanye kakhona kuba yonke into ingolungelwano phakathi kwethu, ngokuThixo uzawushukuma kule ndawo nasentliziyweni zethu, akanakusilela ukuba enze oko ngoba unguThixo welizwi lakhe nabantu bakhe. Kumela zalisekise izithembiso zakhe ngoko ukuza beke isiphelo koko ngokungaqiniseki konke amathandabuzo asimvumele uThixo ukuba asinike isidingo sangaphakathi ukwaphuka okukulila kokunxanelwa kwaye ngale ndlela umlangathi asidingi uba sibe lapha omnye ngaba namava ngaloo nto kunye noThixo ngendlela ethile xa kusihla phezu kwawo bangayeki lide liphumelanga kuye njengokube kunjalo ngoyakubi enkosi uyahlasela endaweni ethile akhathaliseki into ebalulekileyo kuba ilanga liphumela thina kwaye siyavila amava kunye noThixo ethemba ukuba nantsi into ebalulekileyo hayi ukuba singacacisa yonke into engakhange yenziwe loo nto ebhayibhileni bhayibhile ayikho lapha ukuzeyo njengoba selexeliwe inkosi yesu ayizange inike umyalelo wokucaciswa kwelizwi yanika umyalelo woba kushunyayelwa ivangeli asinakucacisa amava thina ngokwethu amava kumele enziwe kwaye umntu ngamnye njengoba sibonile kwiibhali ezingcwele wayenala mava kwiindawo ezahlukileyo kumaxesha ohlukileyo kodwa intsebenzo yayifana konke oko kumele kube njalo kuthi ukuba silibandla lebhayibhile sinamava ahlukileyo sinokuzalwa okutsha kwenyaniso nobhaptizo lomoya ongcwele sibhaptizelwe emzimbeni kaYesu Kristu ngoko siqinisekile ngantliziyo nye namphefumlono kakhe yayimeko leyo kwikhule namashumi amabini phambi kwepentekoste base beyimeko yekhule namashumi amabini babe mxhelomnye bentliziyo nye umntu kumele aqaphele babe nesibhalo esilungileyo engqondweni nomxholo olungileyo kungenzeka ukuba ngabo emva kwexesha ngabo bazalwa noodade phayana kwizenzo isahlulo sokuqala umqolo shumi nesine bonke aba ke baqhubeka bemxhelomnye emthandazweni nasekhungeni kubafazi nomariya umama kayesu kunye nabazalwane bakhe wonke abaqhubeka ngamxhelomnye emthandazweni okungandikhola khona into eyenzekayo kubafundi nawo bahlala napha epentekost nasemva kwepentekost babesadinga ukwazi kuba kubani oba mkhulu ebukumkani bukathixo apha ndacinga ke kumntu ozicinganakanye kodwa behamba bemxhelo omnye emthandazweni uthixo wazitshila phakathi kwabo into esiyidingayo ke leyo ukongeza kulo lonke ulwazi lwethu nokuqonda kwethu sidinga la mava kunye nothixo usomandla ngaphandle kwala mava uzawusilela ngomhla inkosi uyezu yezayo ngayo ukuze athabathe abangabayo abasekhaya ndiyathemba anditsotsanga mntu kwinto abathe babanamava ngayo kuthixo asifuni utyaityanyabuzo yinto utshaba oyenzayo kwaye loo nto isisiqinisekiso phambi kobuso bomhlaba asinyaniseke ukungaqiniseki kukhokelela ekungakholweni kodwa uqiniseke buyakutshila ukholo ukholo kunika amandla ukweyisa njengosithi sibhalo othixa ngekhaya lakhe aze asivumele ukuba sibe namava ukuba singasondela kuye njengoba sifundile siye samkele ubomi obutsha kuthixo njengoba babesazi abafundi uba inkosi yabaphefundela yathi yamkelani umoya ongcwele onithumayo nimxolele iyawuxolelwa siqaphela igunya esilinalo phayana kodwa babenokumisela nje ukuba bashumayele emva kuba amandla ongcwele uthe wehla phezu kwabo baphuma baphuma bavalisa ilizwi lenkosi ndikholwa ebazali nojaje ixesha namhlanje iyure ewe masingaphumli side siphumle kuthixo xebe wakumele sizixelele okanye ngendlela ethiye siziqinisekise malunga namava athile ibhayibhile akekho umntu ekumele enze loo nto sasikade sinobungqina kuthixo sinayo ko oko akekho umntu ayidinga uyagobi okanye bonke abo babe namava kunye nothixo ngayo yakhoyo uba unawo loo mava yonke le mibuzo yamka kanye kwakhona emva uba bethe baba namava kunye nothixo kuyaba njalo apha kuthi kuyaba njalo kum kuyaba njalo kuthi sonke emva kwamava axabisekileyo kunye nothixo samandla lonke ukuthandabuzo onke kuyawuphela neyonke impendulo wonke umbuzo uphele sikhumbule iyure apho uthixo adiwanathi khona saba namava ngalo baba kathixo xa iyure xa amandla umoya ongcwele uhla phezu kwethu sivile amaxesha amaninzi akukho malungu uba senze into ngokwethu sibonisa abantu kwa sibonisa abantu uba sinomoya ongcwele umoya oyingcwele kwa into uthixo ayitshileyo phayana ngumsebenzi wakhe uza kukwenzisa kodwa yanguthixo angasinika yonke ubaba lonke ubaba loba siliyeke lonke ilizwi kanye apho uthixo alibeke khona kumele sikhumbule xa inkosi yesu ithi kubafundi bayo naphambi kovuko nasemva kokubethelela naphambi kokuthulwa komoya ongcwele senihlambulukile ngenxa yelizwi endilithethe kuni oko zange kumalele ekuphefumleleni abafundi bakhe emva kovuko athi yamkelani umoya ongcwele zange kumalele ekuthululeni wonke umoya ongcwele ePentecost ngenyaniso kubalulekile bazali nodade uba ningikholwe kwasithetha kwebhayibhile kwiincoko zethu zonke ezingcwele kwaye kumele sitsho sazi kuba sitsho le nto sitshoyo sithethe le nto ilizwi likathixo liyithethayo ngomxholo othile ibhayibhile uba ukhona indoda ethethayo mayithethe ngokomyalelo kathixo kwaye sonke siyazi kakuhle kuba sinaso isizathu soba sikhalaze uthixo wenze iinto ezinkulu kwaye andazi namnye apha kulo mhlaba okanye indawo apho uthixo seko wasebenza ngendlela emangalisayo emva kokumka kamzana uBranham nje ebabili apha kwethu mhlawumbi kwenzile oko andihazi siyavuya kuthixo
Gali lizichilwe. Ewe, lichiliwe ngokupheleleyo. Kodwa kumele siqaphele.
That we are not yet where the church was in the beginning.
Ukuba sikabikho kule ndawo ibandla belikuyo ekuqaleni. Lixhotyiswe ngamandla omoya ongcwele. Ngokulilungelo lwethu. Ukuba sibange izithembiso zikaThixo. Emva koko konke ukuvuka unzima kwethu kuyawuphela. Ewe kuyawuphela.
And speaks and makes himself known among his people, and we will be so joined to one another that it would actually be impossible
to say ukuba akunakwenzeka ukuba kwahlule omnye komnye.
If we do not yet feel this connection,
kwaye ukuba asikavi oluqhagamshelwano omnye komnye,
I would like to say this very clearly.
Ntando kuthetha oku ngokucacileyo.
Let us not pass the buck to anyone else tonight.
Masingagqithisi into komnye umuntu okuhlwa nje.
Let us actually ask ourselves.
Kodwa masizibuze kakuhle kakuhle. Malo nomnye umzalwane odade uza kuzibuza naye phambi kwethixo. Sonke sizibuze lo mbuzo. Phambi kwethixo. Kodwa inye into eqinisekileyo uba umoya ongcwele uthululiwe. Lunintsi udaka oluphakathi kwamatye. Ngaphezu kokuba lunintsi udaka lusematyeni. Tshitshaba. Nokuba lufuna ukwenza into phakathi kwethu alinakuphumelela. Ngoba endlini kaThixo nje basifunda kusitshilelo. Inkosi ihamba phakathi kweziphatho zezibane ezisixhenxe. Kwaye inkosi xa ihamba alikho igumbi lomnye. Apho inkosi iza kwabangabayo, uSathane lahlekelwe lilungelo lakhe. Kwaye sima ngokholo kumhlaba wokuyisa waseGolgotha. Kwaye ke kumntu onempembelelo yoba siqala ubomi bethu bokholo. Kodwa kungcono sinike impembelelo yokuba asinako okwaneleyo ngokupheleleyo kunoba sinike impembelelo yokuba sinento yonke sibe sisilela ngemini iNkosi Yesu ibuya ngayo. Yanga uThixo angasinika olu babalo bawusukela ngoku uba singazibekela bucala iimeko zemfundiso kwimihlangano. Ngcono ke kwithuba apho kwahluka okuthile kungabikho. Ngethuba apho kusekhona ukwahluka ekwazini nakusemfundisweni, loo nto ibe shushu kwincoko. Sekubonakala ilukulula ke uba kuqhekezwe incoko okanye umxholo. IBhayibhile ithi akekho umzalwane uyawufundisa omnye, kodwa bonke wawufundiswa nguThixo. Kwaye xa ufundisa uThixo umeke uyohluka. Xa ufundisa uThixo akho mahluko nomncinci kwimfundiso asifundisa yona. Siyazi uba xa uThixo efundisa utyhila ilizwi lakhe nabakhonzi bakhe boprofethi, unabakhonzi bakhe nabana engenguye. Ngoku fumana ilizwi elityhilwe ngokutsha kuThixo alisebantwini bathixo. Ngoku umntu kumele ingabi nguhlohle sakhe kanye acinge uba uzawuthethela indlela abona ngayo. UMshumayeli kumele enze kanje, hayi umkhonzi kaThixo. Kuba nabani kuthi uza phambili azokwazisa okanye athethelele indlela yakhe yobona, makahlale echophile alinde ade uThixo ambize. Nabanoza phambili apha wazisa indlela kaThixo yokubona ngokwelizwi likaThixo, ngokukona kwazi kwakhe nokukholwa kwauThixo uzawunikela ngeentsikelo zakhe ezipheleleyo phezu kwakho oko. Wazanotshaje ungayishiyi le ndawo unxunguphele, kwaye masibulele uThixo ovela kwiinzuzo entshiso zethu ngako konke akwenzileyo. Konke uThixo akwenzileyo, Petros watsho ukuba sizelwe ukutya okuyosembewini engenokonakala yelizwi lakhe, kwaye singaphindaphinda izibhalo ezininzi kuko oku. Siyavuya kuThixo ngazo zonke iintsikelo zakhe, ngawo onke amava akhe, ngayo yonke imfundiso, ngayo yonke uThixo ayenzileyo, into ayenzileyo phakathi kwethu. Kodwa ngoli xesha ngoba sithatha umjikelo wokugqibela kwintshumayelo siyiguqulileyo, uMzantsi uBranham uthe ukuba ezi mpawu zazingafumaneki kwizigaba zangaphambili kodwa ngoku ekupheleni ziyafuneka, kwaye ngokulula kumele ukuba ndiyakholwa ngumzana uVeba owayephayana uba singayithanda njani iNkosi uba sithandani. Singade sithi iNkosi ndiyakuthanda, kodwa ngenyaniso kuye kuqapheleke phakathi kwethu, kuye kuqapheleke phakathi kwethu umgangatho wethu ngokubhekisele kuThixo ulinganiswa omnye ngomnye, noba sifuna iyamkele okanye siyamkeli. NanguThixo asinika imvelo enjalo, uthando olunjalo elokuba asiyukwazi ukuthetha into embi ngomzana okanye ngodade. Cinga nje, sifuna ukuchitha iphakade sonke kuyangqinwa ukuba sithe sahlanjwe igazi lemvana. Kutheni? Kubani ofuna ubeka ityala kubanyulwa bakaThixo? Bagwetyelwe, bagwetyelwe ligazi lemvana, kwaye akekho umntu onowabeka ityala. Xa kunobakho into esiyivayo kumele sinyelise okanye sizithobe kuloo nto leyo. Kutheni? Kumele wenze isivumelwano esikhulu kuloo nto ukuba ayilunganga emehlweni kaThixo nakwimbono yethu, masizise kuye ngoba nguye kuphela onako ujonge ezi ndawo. Konke ukuthetha kwethu akuyi kubhibhidla nje amazinyo kuloo meko ingayenziwe wesi, kodwa ngethuba apho siqinisekile omnye ngomnye sithi nje ngokulula, Nkosi andifuna ukuchitha iphakade ngaphandle omzana wam kanye nodade, ndiza phambi kobuso bakho obungcwele, gazi lakho liphalele banenceba kuthi nantoni na oya kuyibiza ebukhoneni bakhe. Xa uthando lusenza uba sithandazisane, kuyabonakala ukuba ngenyaniso singabafundi bakhe abayinyaniso, ngoba sinothando luyinyaniso phakathi kwethu. Ukuba singaqaphela nje kuphela into omnye angayenzi kakuhle ngokwembono yethu, loo nto ayibali phambi koThixo. Uthando luyinyaniso liya kusikhokela ukuba ngokulula, njengoba isitsho iBhayibhile labaseroma esahlulwa sesixhenxe, uba umoya uza eluncedweni lethu kunye nembewu yabangcwele. Kubhalewe elizwini kaThixo ziyakunyathelana, ziyakunyathelana ngayo umoya ongcwele, ngokukhula ungena kuthetheka nangumoya ongcwele osezandleni zakhe ukuze sicamagushelane. Nantso into ebalulekileyo bazana nodade, kumele ndizithobe kulo lonke ilizwi njengoba usenjenjalo, kwaye ndiyamcela uThixo ubandenzela inceba
Ngoba ngabikho namnye kuthi osilelayo ngalamini xa isizwe Yesu. Kwaye ndiyabuza ukuba usuke kule mini yaphambili sonke sangenelani ngendlela enye uba singathandazisani ngoko singatsho sithi lo mzana nodade akenzi ngendlela kumele enze ngayo. Hayi, kumele sithandaze nje ukuba inkosi ingene entliziyweni eyophukileyo uba kuko yonke impembelelo emhlanganweni izawulungiswa, uThixo uyawusikelela. Izawuba yinto entle apha abazalwane noodade bahlale endaweni enye bebanye, ngoba pha inkosi ixele iyalele intsikelelo, iyalele intsikelelo yayo bayibe ngububomi obungunaphakade. Makabongwe antso into esiyifunayo ngobaba lukaThixo. Ndiyakholwa khona mnye umntu apha onokuthwala. Uba bekhona umntu onokulahleka xa imini kaYesu ifika, ndixele ngubani ongazufuna umbone ephadini kunye nenkosi. Sifuna uba phathi nangokwethu, sifuna wonke umntu lo esithe sava kuyilizwi likaThixo sakholwa sonke. Nawo bathe baliva ilizwi likaThixo sibe sonke, sinezixhobo zentshumayelo apha kakhulu kuYoshua izizwe ezibine neqingatha zeyisa umhlaba wakusitsho niyahamba phambili. Bathe bonke bazane benu bawubanga umhlaba nize nibuye. Ngoku makungabikho mntu ozijongayo azikhethe, nabanoseyo na umhlaba emnandelwa ziqhamo zawo yawumisela phandle entlokweni yabazalwane bakhe, aze alwe udaba lokholo. Bathi bonke bafike ekuphumleni kuThixo, bathi bonke bathathe bawubange umhlaba bawuvuyele babone iziqhamo zawo ezihle. Udumo kuligama elimangalisayo elingcwele eNkosi ingasikela sonke. Amen. Masimeni simele umthandazo. Bawethu osemazulwini, inceba yakho inkulu, ukulunga kwakho kubo abantwana bakaYesu, kwaye uzivumele iziqeqo zethu ukuba zibe kude kuthi njengoba impuma ikude. Kodwa ndiyakhula intliziyo yami yonke ukuba ngokunkosi uzawukwenza into ezikulu senzela thina sonke, kwaye ukutshilile kuthi oThixo siyakudumisa, siyakuzukisa, sibeka yonke into kwisandla sakhe sahlatywayo. Sityhile kuthi okunjalo, phefumle ubomi bakho bovuko kuthi. Haleluya. Kuze nathi ngokunjalo sixolelane uNkosi, kuze ngoko sihlanganiswele simxhelo mnye, kuze sibe namava ngamandla umoya ongcwele. Siyakubulela Nkosi ethembekileyo, sicela ukuba ube nathi sonke egameni likaYesu. Amen.